Lessa, Lessa, Kianoni, Anoni, check the first one.
Yeah. Nikikumbuka mina choka atari hize bari Pemari mina penda anatenda sekondari Ili hali siku penda kile nilicho tendwa Nikafoka nikanuna mapenze kani sonya Nilipatwa mawazo sababu lile gumzo Nikawa hamnazo kweli penzi nikikwazo Nilumia tena sana sababu sikujua Kosa lilofanya yeye kunizingua Wana wake ni wabaya Pari wakiamua muzi wake ni mbaya Japo kaamua akuona ata haya Mimi kunizingua kanachia Jones penzi Mina baki tunalia Mawazo kibao, yeye ndio chanzo nikabaki na mshangao sababu sikujua wakati utafika yeye kunizingua mbali tumetoka but akufikiria hatari kupenda ukweli nawaambia nikabaki na majonzi mwenyewe naumia sikuamini kabisa kilichotokea kichwani mimi nawaza majonzi na walia Unampigia hataki kupokea Message inaingia kwa asila nafungua Ujumbe alotuma hatuwezi tukongea Simu yangu mbovu, Mike nazingua Kwanza namuliza ni kweli lichwamua Maovu yangu yapi mimi nilo kutendea Jipu lilo vimba mamua kulipasua Wangu tabibu meamua kunikimbia Jibu la aibu tabibu analotoa Sina cha kukujibu mimi nisha amua Toka primary hisia kwako hazikuwa Kwanza nenda zako no malipo ni majito Enzi ni kamari ukiliwa nenda zako Kweli na kubari upenda ni uchizi Enzi na zama zababu na bibi Upenda ni drama katika zama hizi Cheki alama za nyakati We mtafutaji demu wako ni msafi Ama tu ni watu unabaki na hamaki Una question maki Nguza harakati anza utafiti Vijana hawapoi tena wako fiti Ukiwa goi goi zawadi yako itabaki kuwa piti
Kula siwezi, usingizi sipati Nacho kuomba urudi pezi, urudi uniezi
Yeah, yeah, Lost Boys never die, never die It is me, Kianoni, this one I know you know but you need to know more